macho yalikuona, moyo kakuchagua, mdomo kasema na kupenda.
The Spin Doctor.
Mwambie umepona, alokutesa moyo kusumbua, maumivu yamekwenda. Ni zawadi ilopewa, macho ni pepese wapi ni kipofu koko sioni. Penzi limetaradadi na pepewa, harufu ya marashi rashi nkitachi tachi shingoni. Vai vai banganga, viatu vya kuchuchumia kangaru, kisima tuitanga, we ubanifukizia pambe tu. Ukizungushia shanga, inashuka inapanda chini juu. Nisha tafuna karanga, asa chumba ndo kiwanda watoto tu. Yeah, yeah. Number one, you're my number one. Number one, macho yalikuona, moyo kakuchagua, mdomo kasema na kupenda. Mwambie umepona, alokutesa moyo kusumbua, maumivu yamekwenda. Macho yalikuona, moyo kakuchagua, mdomo kasema na kupenda. Mwambie umepona, alokutesa moyo kusumbua, maumivu yamekwenda. Ni zawadi ilopewa, macho ni pepese wapi ni kipofu koko sioni. Penzi limetaradadi na pepewa, harufu ya marashi rashi nkitachi tachi shingoni. Vai vai banga, viatu vya kuchuchumia kangaru, kisima tuitanga, we ubanifukizia pambe tu. Ukizungushia shanga, inashuka inapanda chini juu. Nisha tafuna karanga, asa chumba ndo kiwanda watoto tu. Yeah, yeah.
DJ B.
Number one, you're my number one.
The Spin Doctor.
Number one,
saizi yangu yani nalio gasokuna hausukumi damu moyo unasukuma upendo wangu niko mahaba ni mambo sawa hausukumi damu moyo unasukuma upendo wangu niko mahaba ni mambo sawa penzi nalimungunya kibogoyo mepata saizi yangu yani nalio gasopo hausukumi damu moyo unasukuma upendo wangu niko mahaba ni mambo sawa penzi nalimungunya kibogoyo imepata saizi yangu yani nalio gasopo filimbi nitapuliza kuita ndege waje raha zimefululiza kwako natokaje hadi bububu umepitiliza tuko kwa bibi paje taratibu naniliza baba tulivuruge baranga chimeneza kunengua kwa mkwaru nikienda tanda shuka za maua uwa ya maru kisha tukonge na fenda mambo ya kujizimua na varu upande kanga kakujuma we kwaru kwa kwaru oh baby oh my wako nani? Unajua nadia kweli mini nani?
The Spin Doctor.
Weni nani? Unampigia simu kama nani? Yeah. Hata utoe vya ndani, hata rudi hapa kwangu tu nyumbani. Yeah. Wewe nani?
DJ B.
Unampigia simu kama nani? Eti niachane mume wako nani? Unajua nadia kweli mini nani? Pigia simu kama nani, yeah. Hata utoe dadani, hata rudi hapa kwangu tu nyumbani, yeah. Weni nani?
The Spin Doctor.
Pigia simu kama nani, yeah. Hata utoe vya ndani, hata rudi hapa kwangu tu nyumbani, yeah. Anapenda mimi. Chane mume wako nani? Unajua nadia kweli mini nani? Weni nani? Unampigia simu kama nani? Yeah. Hata utoe vya ndani, hata rudi hapa kwangu tu nyumbani, yeah. Anapenda vidogo dogo, mwenzako anavimumunya. Mwanamke unapenda zogo, tafuta jambo hilo la kufanya. Choka na we, wengine ahende, yule hakagui. Kelele ya chura haizui, ngombe kunywa maji. Kwangu habanduki, kwako hatoboki, na kwa maana
yeye.
Anapenda wife material, mwenzako anakudanganya. Mwanamke una kasoro, tafuta jambo hilo la kufanya. Mwisho ya taisha ni wangu. Oh, ni wangu. Huyo nasema ni wangu. Oh, ni wangu. Kubali ya isha ni wangu. Misita koma, 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 koma. Misita koma, 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 mama.
wako mimi kichaka madoshi kakiti kitita. If you wanna be a movie star kikizi soisha. Wako mimi kichaka madoshi kakiti kitita. If you wanna be a movie star nina kikizi soisha. Wako mimi kichaka madoshi kakitita kitita. If you wanna be a movie star nina kikizi soisha. Soisha kama simu mocha unanitosha na kuhitaji tri.
I'm still visible, still so pricey, my flow so icy. Got your favorite rapper rocking sweaters in the summer. Gangster never fall. Saying who are they walking, I'm cut. Still move like the president. The game's uncompetitive. I'm on my own level, man. I keep prepping it. But shorty, you so fly, hands down. The booty so swollen, I guess you work out. I'm still Prezzo, I'm still visible, still so pricey. Flow so icy. Got your favorite rapper rocking sweaters in the summer. Gangster never fall. Saying who are they walking, I'm still
DJ B.
I'm still visible. I'm still
B.
I'm still visible. Still so pricey. My flow so icy. Got your favorite rapper rocking sweaters in the summer. Gangster never falls. Then who are they walking up? I'm still Prezzo. I'm still visible. Still so pricey. My flow so icy. Got your favorite rapper rocking sweaters in the summer. Gangster never falls. Then who are they walking up? Still move like a president. The game's uncompetitive. I'm on my own level, man. I keep prepping it. But shorty, you so fly, hands down. The booty so swollen, I guess you work out. Ni papa kwa sababu yako mama itisha upele. I need you for myself, I pray upo mwenye. Na kama mzigo ni mwenyewe, semi nataka shinga. Natume number ya county, na jina la
baby. Can you put that body on me? Nathani takukuna baby. Can I please buy you a drink? Nathani takukuna baby. Can you put that body on me? Nathani takukuna baby. Can I please buy you a drink?
The Spin Doctor.
Body on me, pull that body on me. Body on me, body on me. Baby, pull that body on me.
Nathani mula kapanga tukutane. Nisi moyo wangu na ukosha sobure. You made me fall, you made me fall for you. I think you my type, you made me fall for you. You made me fall, you make me fall for you. Get your number. You made me fall, you made me fall for you. I think you my type, you made me fall for you. You made me fall, you make me fall for you. Wanna get your number.
DJ B.
Oh, you na baby.
Can
you put that boy on me? Nathani takukuna baby. Can I please buy you a drink? Nathani takukuna baby. Put that boy on me? Nathani takukuna baby. Can I please play with Richie?
I was thinking about you, Leo. Just to let them know how I think it's a hotel. How I think it's a hotel. How I think it's a hotel. Oh no. Oh,
Set me on fire and you make me feel cool. I just say, yeah. Now talk of who and I will wear. And I can't get enough of you. So come and stay with me, baby, baby. Physically, mentally, I'm bad on your way. Spiritually, critically, won't make we day. Me, I get the sugar from my chop on my day. This is original and I swear no be fake.
My baby,
my baby,
oh baby.
Oh baby, yeah.
My baby,
my baby, yeah.
Yeah, 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 yeah.
Nobody loves me like you, like you do. Love you like I do, like you do.
DJ B the Spin Doctor. www.djb.co.ke.
Yes sir. Nafikiri uliumbwa kwa ajili yangu mahususi, na kila nikikutazama nafanya nifikiri harusi. Nafikiri kuhusu shela, nafikiri kuhusu suti, sifikiri kutumia kinga na wasemo na viru. Yulo vingi kama Christian Bella, Peace Mcela, African Princess Nandela. Tawalika na mpunga waje kula mchele. So natoa siri za nyuma chapa city za mbele.
Mapiga moyo mama yana kwenda mbio. Nisamehe kama napo kwenda sio. Mapiga moyo mama yana kwenda mbio. Nisamehe kama napo kwenda sio.
Zile kata, kata ukapinda mgongo. Lipo sema tango kawa changanya wabongo. Vile skupa kim Kenya wala skupa kim Kongo. Kabla rushe matofali mana shazwe ya madongo.
Dumi, 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 dumi. Dumi, dumi, dumi. Nanda kibiriti ni washa moto. Baba leta ukuni.
Yeah.
kumesha waro napita kichokozi mabisho wanapozi wanakata sana bage wamedata pindofuni waizi kozi ukisleki napita na ye tena kimbogi mbogi
DJ B the Spin Doctor
wananita kumesha waro napita kichokozi mabisho wanapozi wanakata sana bage wamedata pindofuni waizi kozi Ukisleki na pita na ye, tena kimbogi mbogi
DJP
Ukisleki na pita na ye Minapiga shonda ni moti Ndombolo bila toti Kwenye shere unikosi Minapiga shonda ni moti Ndombolo bila toti Minapiga shonda ni moti Minapiga shonda ni moti Ndombolo bila toti Kwenye shere unikosi Tushalewa mkomboti Minapiga shonda nyamoti Ndombolo bila toti Kwenye shere unikosi Tushalewa mkomboti
Akisleki minapita na
The Spin Doctor
Akisleki minapita na Akisleki minapita na
Pita, pita, pita
Akisleki minapita na
Pita, pita
DJ B the Spin Doctor www.djb.co.ke
Nika mnania nekuja paka nabia Suku kiniringia chayako na kuibia Kwake nitaingia jumbo mekufikia Vako za road trip ni baby kanyagagia Mini kosha ila kwa kunta biga show Napenda michezo minapenda biki cho Kastingo zo kutani minta kupadi kwa cho Minta kupadi kwa cho kinyonga pa kwa ku Minta kutista kumwagia makis Kan mangori tazi fix tunapendo kiwa na peace ey Ndaka unihis kwa na mimi uko na kiz Una nona mini cheese wakingora ntawa dis ey Hapo unakwama kwaza ntashika kadumba Apole pole ndoivo tunajenga nyumba Nikuangana tu kwa uri na uvumba Wengine wakichezana situ unacheza ngarumba
Minapiga shonda ni moti Ndombolo bila toti Kwenye shere unikosi Tushalewa mkomboti Minapiga shonda ni moti Ndombolo bila toti Kwenye shere unikosi Tushalewa mkomboti
Forget you, no regret. You're the only thing that's right. Also need stress, also need mess. About to get too much, we have a plan. Oh, no man at tonight, na na. I'll be for a tough one, na na. Oh, baby boy. Now they let you leave your shit, na na. Kill a secret, love what's in na. Oh, baby boy.
www.djb.co.ke
Zero, zero, zero.
Check my studio.
kogo showbiz unaongea. Tukutane kati kwenye party. Mini wataveta so ambea. Kama upepo pepea nakubana moyo mama tambana. Mini shakuzoea staki mtu wakikongole. Call me Sherry, I like you baby. My sweetie baby. So ni mi na we tukiacha. Manono manyote tinanga. Nipende mi wako lopacha. Kwenye penzi lako mimi shaza. Call me baby. Call me Sherry, I like you baby. My sweetie baby.
Umesha fenda moyo. Wako sipendu kikamwe. Sitaki penzi la uchoyo. Hakiki for me minawe. Wako nime kwa masipigi break. Chotu cheze kwa biti ya Alexi. It's a wedding day. Tukate keki yeah. Uwimo ni wawapenda nao. Washa ready ya muangalie. Kisha mwimbie. If you got somebody yeah, tell them you love them. If you love somebody yeah, tell them you need them. Call me baby. Call me Shelly. I like you baby. My sweetie baby. Call me baby. Call me Shelly. I like you baby. My sweetie baby.
Opako ni we sindano. Palo na kulala na kuti. Ni ulo mwanga kwa disco. Napo kutazama mimi.
If you got somebody yeah, tell them you love them. If you love somebody yeah, tell them you need them.
Call me baby. Call me Sherry. Kwenye penzi lako mimi shaza. Call me Sherry, I like you baby. My sweetie baby.
Call me baby. Call me Sherry, I like you baby. My sweetie baby. Call me baby. Call me Sherry, I like you baby. My sweetie baby.
Na take you superhero on a mission. Looking like a billionaire. Game me 9 months and give them free now pair. I know it's impossible to really not stare. Spend weekends in my car, see me get dead. Flow ya cook fine, you say machine camp 10. Don't fold it up, then I breeze when I smell. You may be crash dash, but you really get there. Check your black your chin. We don't need it in, come long, hammy and gin. Ningo mo resist, cause if like a beam. People only trust when you make a 10 minute. Spaddy leaky. Melanie do chin, ya kuna bleaching. Black is beautiful, you're not teaching. Girls are thinking.
DJ
not taking superhero on a mission, yeah. Black and black, looking like a billionaire. Give me 9 months, been getting free now, fair. I know it's impossible to really not scare. Spend weekends in my car, see me come dead. Flow ya cook fine, you say machine come ten. Don't fold it up, then I breeze when I smell. It may mix na shash, but you really can't tell. Check it black, do chin. We don't need it in, come long, hammy and gin. Ningumu resist, cheesy fly, come in. Before we trust, when they make that 10 minutes. Spaddy leaky, melanin do chin, ya kuna bleaching. Black is beautiful, you're not teaching. Girls are thinking, in my king, true, na my queen. Go and you're the fuck a DJ. Do your punk as a DJ. Competition, I check it cocky, oh. Kwa ya kepia ni black on, Michael Jackson. Bank account on, spend my cash on, and her ass on. Competition, I check it cocky, oh.
Boys club tumedunga maopena ni nyinyo tuko moshi ya iswea sezi tempa ni tuko setere sese jezo rezeze rani shita ni mubuture sese sweet bank what a champe does ndani ya ring ni mahedi zine dinzi dan nataletewa ile kitu minadai mevai wakikata maji mini kwa divine agedai there's a will there's a way niggas inje andoa cha shuku haa nyoka san kwa dondoa nowezi heba luga yangu vile na roro so nipe stand innovation vile na kapo
nimedunga black dani ya T-Wagon na gene na black model and my friend chupa ni black taxi tak kwa swag
nasumbua kakibeti ya chalo
squad yote paka DJ
DJ B
ya pangeza TV competition I check it kwa kio mako yake pia ni black on Michael Jackson bank account on spend my cash on and her ass on competition and I check it kwa kio mako yake pia ni black on na ni black on I say one
The Spin Doctor.
Siko koko sikanda mbili ya nivyote havikupendezi. Mwana mboko sona wili chope mimi utezi. Utaisha kututa vili tubomoke inasonga miezi. Mola amesha taka vili usijichoshe livunjiki penzi. Ona umekosa nuru umekosa bati una naitwa kunguru. Ukifika wananu yondondo wanachuru. Asikuzi wataka chuna mengine nisikufuru. Asikukai maskara wala makeup zinakushuka. Uso umekuparara mwilishoka zimetenguka. Uso sauti ya stara pakodeka unaweuka. Jibwa koko na bagani unaweka na kukwetu kawani.
Wala msumbui wala, wala msumbui wala,
DJP,
wala msumbui wala,
The Spin Doctor,
wala msumbui wala.
Na hizo posti kupepa na marati na busu na limaliza pando. Uno watuma kuntuka na soko pima shushu ni wala michambu. Uto kama pechi pechi kama lofole nina uzu. Mko ya kutake eti mweza kukoli bona kutu. Vimeseji kujitumisha kwa ndugu zangu marufuku. Inyota imekufubika sifosi umarufu. Upepo kisuli suli umekuchukua na nuksani. Tanga lipuli puli wana kununua kwa mizani. Kwangu pambe shuguri na kiajua burutani. Na toto zuri zuri nimelitua tulimbani. Umekosa nuru umekosa batuna naitwa kunguru. Ukifika wananu yondondo mwana chururu. Asikuzi wataka chuna mbingini nisikufuru. Usi wa shaba wala chuma.
Wala msumbui
wala amuni kondesha.
Wala msumbui wala
mujiposti my Instagram.
Wala msumbui wala
amuni tetereshi.
Wala msumbui wala,
wala.
Mix some kongoto, won't know zasiso, mindo bisho.
Igi anakustopu one Uchuru ziki hata tone Minafanya wimbo, unafanya skendo, onekane Marekani shatimba, ulaya yote shatimba Tendo na tukana, unakujo na jigamba Unajio na mjanja, unatamba sana Mediocre, yeah Mediocre, speed ya mediocre Mediocre, yeah Oh, mediocre, mediocre Mediocre, yeah Mediocre Mpaka chini pigo Unataka ukina mafundo Mindo papa kindo Kindo yeah. Tena mdajisho Uyu komando Seji mafundo Wachafu waro Ongeza zero Washungu no Washungu no 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 Yeah My people No no Come estas Yo Bidi bom Bidi bom Oh na 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 Oh na Yeah Yo I've been in the game for 18 years And I'm still around I'm still on top Got him sugar Yup Shatimba, ulaya yote shatimba Tena unatukana, unakujo na jigamba Unajio na mjanja, unatamba sana Mediocre Yeah
Mediocre I'm up in my feelings Baby, I can never let you go Umenichemsha ubongo, baby, nimekubali
DJ V
Just like a sweet melody, you're magical, but you don't know. Come on, let's jump, shout, bongo, baby, ni mekubali, baby, ni mekubali, yeah. Dada, give you some money. The way you shake your body, show me your busy body. You already know, but I wanna choo choo you. We gonna choo choo you. I wanna choo choo you. The way you roll your body like a dicey I wanna make you my wifey yeah. Your body like a dicey yeah. I wanna make you my wifey now Like a kubye simanyi The way you shake your body Show me your busy body
Can you see it from
to me. Shorty want it for me. Baby, don't feel shy. Katika, napenda katumiza na kutapika Meguno, nafika Wapambe wakisema we don't care. Baby we don't care. Baby we don't care.
Sura sukuda deki. And I know baby you make me feel like this. Kila time umeni gidi gidi bro you make me feel.
So kwamba sijaona wazuri zaidi yako, yeah. So kwamba sijawakata
ni mali unanite kenyaga. So baby give me chance, yeah. When it come a melody I'm dancing. So baby give me chance, yeah. When it come a melody I'm dancing.
So baby pull up.
Leo mindo papi chulo, papi chulo. Shika bia mina chulo, mina chulo. Punga leso tuende kulo, tuende kulo, yeah. Ona na na na.
So baby pull up. Leo mindo papi chulo, papi chulo. Shika bia mina chulo, mina chulo. Punga leso tuende kulo, tuende kulo, yeah. Ona na na na.
Oh my Diana, Diana, Diana. Leo ni usiku wa banana,
Diana.
Meni meji bintu tanyanya,
Diana.
Tucheze na weso kakabana,
Diana.
Oh my Diana, Diana,
Diana.
Leo ni usiku wa banana,
Diana.
Shawty with a pretty face. Shawty, you find a gamina misplace. This kind of love, baby, these days. Big thighs, squeezing me with Tiger Bay. Hey, cause you the type of talker that killer boy you like. So promise ndakuwa every time that you might need me. Best believe ndakupenda kainjili. Look soft and nigga classic kama dini.
So baby pull up. Leo mindo papi chulo Shika bia mina chulo Funga leso tuende kulo, yeah. Ona na na na.
So baby pull up. Leo mindo papi chulo Shika bia mina chulo Funga leso tuende kulo, yeah. Ona na na na.
My Diana, Diana. Leo ni usiku wa banana, teni meji pintu tanyanya, tucheze na weso kakabana. Oh my Diana, Diana. Leo ni usiku wa banana, teni meji pintu tanyanya, tucheze na weso kakabana.
Asa Diana katika, katika, ukipenda vunja rungu ya masai. Wape kishakila, shakila, ukipenda vunja rungu ya masai.
Aya Diana katika, katika, ukipenda vunja rungu ya masai. Peki shakila, shakila, kipenda vunja rungu ya masai.
Kachinga,
B-boy beat.
Yeah, sijui atafanyeje, sijui atafanye nini mi. Mana atasiamini. No, likula kiapo kungoje ila bado haingi akini. Mana shakula ya mini yawe. Sijui atafanyeje, sijui atafanye nini mi. Mana atasiamini.
DJ no, B.
Sijui atafanyeje, sijui atafanye nini. Sijui atafanyeje, sijui atafanye nini mi. Atasiamini. No, likula kiapo kungoje ila bado haingi akilini. Mana shakula ya mini yawe, eh. Kwa mashogazo nichocha mafumbo. Ngoja ngoja inaniumiza tumbo. Masikini umeshafata mkumbo. Yanu umesepa. Umeziacha smejeza na rundo. Na unaponda yangu fupi nyundo. Etu na ngonga tajiri wa vundo. Ndo chazo menpepa, ah. Na naimani takijengea. Nisikuwaze kwa ubaya, kwa ubaya. Mana bifo ni imetimia. Leo wefano pandama umepanduka. Ladangu inyota imefifia. Wamekuteka weha ya weha. Simanzi menyele na shiringi mepinduka. Kama usiporudi
nitachelewa.
Hawa
kupona nitachelewa.
Nitachelewa mama
nitachelewa. Kupona nitachelewa.
Kupona marathi ya moyo
nitachelewa.
Yeah.
Kupona nitachelewa.
Kasi wewe nitena. Ona
kupona nitachelewa.
Nitachelewa mama. Saulisha ila moyo unagoma, unagoma. Hasa kikumbuka zako methali na nahau. Japo nanyonesha dharau, moyo hautakikoma, kukoma. Mwingine sakipenda na usizani kata kusahau. Oh mana, vita penzi lako tapigana. Nikiamini utarudi we changama. Mana siku saa ujue, kuki kwa ngurue. Kwa binadamu mchungana. Siku zote ndo anaopatana. Ama unapenda minavyo lalama. Sijui nilipo kosa ujue, ama lengo ujue. Minajua we langu fungu. Na imani itakijengea nisikuwaza kwa ubaya, kwa ubaya. Mana bifo nilitimia. Leo wefano pandama umepanduka. Ladangu inyota imefifia. Wamekuteka weha ya weha. Simanzi menyele na shiringi mepinduka. Kama usiporudi
nitachelewa.
Hawa
kupona nitachelewa.
Nitachelewa mami
nitachelewa. Kupona nitachelewa.
Kupona marathi ya moyo
nitachelewa.
Yeah.
Kupona nitachelewa.
Kasi wewe nitena. Ona
kupona nitachelewa.
Nitachelewa mama. Chinga konde mshkwa wa